Radio Studio Tamani, Kede Kabaruji Amen, et Fulfulde.
Sakirabe hedebe janwale modon on e bismillah hedare kabaruji men jogoni on bete altinere nay lewru me hitande 2020 Ousmane Yalla Boulou kabaruji do Mamadou Watata o gijande to sakirabe on competitive de ima daraji kewdi himbe gondi wadde hollitinde metti mu ben e jaboji dida baaji wutiji député ndi majireji kewdi ngadi le gelle kewdi leydi me e ndi wiide be jaliibe jaboji di cour constitutionnel hokkidi men kala hala burdo fuccuka kule sud assemblée nationale herndu salima tatarware du mudun nogay e jegon wotana mo to siguto do inde parte adp maliba et woni hakkelo makko do region o e leydi meden di fu en keban jabmo do le journal nyaloma kejna don nantinobe kabaruji journaliste en wombe le region ngaji di anambu isane yaltude le homburende en kala hala mudun le kabaruji di yodi woni sembe kabaruji beta ko bismillah murahdas tamani majereji hollitinde metti e jaabuji cakitidi woteji député en di cour constitutionnel hokkidi anan jukini le cakita yontere jabbenande majereji kewdi ngadi le gelle kewde e kanye e gallure bamako nde majibe kultiwide jaabuji di sayibe jeno suudu sariyandu hokkidun nonobe kultiwide wana gonga alisise
Sikaso, Sevare, Buguni, Yamfuila, Fayotar, Komin Goto, Joy, Jagombere District Bamako, Murtob Ayalti Nangi Boli Difu, Asawende, Fa Holitan Boy Yonki Mue, Tagal, Jabu Najin Bietedi, Jabu Jitimudi, Wuteji Ji in the Deputy, Tour Didobare, the Cour Constitutional Mali Hoki, Al Kamsar Etine, the Jabu Naji Holiti Wide, Parting Adi Fahi Sudu, Minister Kumani do Marga Lendi, Wino Hawam, Uwadi Murtere Monde, the Gel Fahi Lendi, Minitaji said, Tagal Ko Jabu Naji Hoka, Asawere, Idi lewru me 2020 mboy yonki yimbe murtube beedike pinengaji sumam laawi uddama murtube yokobe hore naaru yopugol golle hore yo cour constitutionnel le o wattu fu kay yimbe tobe du yalti fa holla mboy yonki bangal couvre fe gondo do leendi be kolliti mettema be bangal tachugol courant en diyan ko wolle geendi micintine wide wala fu torda be mangal pade en be yottini yimbe murtube do be goni hande do
yimbe hewbe jalti hanken le boli bamako hollitinde metti mubben e jaboji di imata ko di cour constitutionnel hokkidi e wi maji be suudu sariyandu wujji yala mabbe ima daraji goddi ana anni wadede beta ko o le commune go obo njoybo e jeegobo do bamako do kanye e nokku kanye gendi sigaso sini jaboji di dabaji cour constitutionnel hokki sariya fu wala kasen faadi jimmine aja dum wonno ko andindo kabaru sariya noddirte do mamadi sisogo holiti wide ko lati fu holiti wide fa metallaji di darne horeju leydi meden di hani watude hen koyde mudo haltide ardibe balle politique de kede ko docteur mamadi sisogo wi musa male sisogo du faccitango mumin sendebo
Sudu sariyandu ana wawitan bortinde woteji na jabude di ka ohana memre jababuji dido bangal yo non dum woni ko wadi joni yo bortinde woteji yimbe kewdi ko tewtete andude yo tama sudu sariyandu ana wawi dejjade do woteji bibbe leydi mali kewdi ko mo wondi e jibude joni kulleji bangal sariya wala ko wawi wadede tawene bibbe leydi ndi taykiti golle mun labe sudu sariyandu wawa wartude do majjun kasse
sakira fabe do no famara mbaye di kabaru ju fudi statut whatsapp numero 76 78 50 do mbaye do noddu de mere mere do numero via mo 37 321 Lei tongande kolitande alkamisar yabbenande do no chapantati lewru avril yabbenandu gollobe oni wombe mali koliti wide larme mali musine himbe temedoro e goobe ngada fi hunde yonkiji mubben dum wadi hakunde go lewru janvier e chapantati e go lewru mars be yabbede di hakkeji himbe janama le wuddu leydi ni meden di wonno ko minisma holiti wide be kay fidu larme leydi niger wadde war horeji le hakunde sahal funnage leydi mali di larme mali wattu gon e joni o wala fuko jabi halde dow di hayfo goji dubi makko noga e jeegon kanko o mono dire salimata tarawre o buri fuccuka ko le watnabe joni nadde le sud assemblée nationale herndu o mo janga université segun gendindi o jodi le mudum fandaji makko di o jogi ana hewi dun nanni o le politique dun waddi wadni mo wadde politique habude e talka ku e wayde sukabe hebude golle fudu ko buri kasen kanko député o ko holiti wido ko buri yidde kasen yo habude e nenno haybude golleji de gouvernement o golati di kedda amen gondo to sigutuma men sise hawre makko kede ko widu faccitango ali sise
C'est par l'amour du Mali.
Yigolé di Mali e yidde habude miskinako e rafi golle gondo e leendi o yoppika narde latare député min debbo mo dubi mo waddaaki sanni hakkile ko jogani mi leendi e gallure segunde yoppi yimbe watan deka min latto suko debbo mo dubi mo waddaaki sanni le assemblée nationale tu mi wadan ko bawmi fu yalla dan ko buytumi e torda leendi min kollam fa nawa min jogonto hakkile kolleji di gouvernement leendi wondi wadde
action gouvernementale
alan kenyen tati lewru men du holitam yode himbe sappo e jeno wonno be nyaw coronavirus o nangi du wonno ko dogotor en kuliti wiide be kuliti wiide ka cendo himbe jaddon wonno dadu be koto wonno mo nyaw o accay jiwde ko onati le leydi meden di wardo do gonde hande do nyaw covid 19 o nangi himbe tembere njoyon e chapande jeggon e taton temedidon e chapande temedidon e sappo e taton wonno dadu be noga e taton woni be accay hono himbe kani wadde fandento e nyaw coronavirus o anne ko sitio tamani holito do mudo
Studio Tamani
Hono nyaw COVID-19 ora birta nge nyaw o ana wawi rabude e memondiral ana wawi hebude tebe wana memondiral fe jati kamar tutade e ko nandi e mudu misalu so nyawdo dojji ma dilli bange mada ana wawi rabude ma anden du ana mbawi rabere tebe e wana memondiral neddo fe kaakol fuugol nyawdo memi sa sala e memudi dun tilda mema gite mada ma hinere mada ma hunuko mada ara wawi rabede nge nyaw COVID-19 o ana wawi wurde eruji kewdi do hebi fuf ka anden labal ana wawi rende e makko dum sabi so wakati fu eden kani tinnaade loten juude meden fa laba lotiren du gel hydroalcoolique ma ndiyan e sabunde
le o wattu mo nyaw goto wembi himbe wonno ko adna o yambini kenyen tati lewru me nyaloma kejnaado yottinde kabaruji no yidiri o kabaru wembi nantinobe kabaruji joggi be tidallaji e wi Alexis Karambiri jokko hore maison de la presse le di tidallaji an hen ko holiti wi de kulul wayde de nagu e yaade do yidi din tidallaji ne no journaliste en be kay holiti wi de fu les région ngaji di buri anni ko Alexis Karambiri wi mumin sendebo
Joni tiɗalaji ya warta ngondi kanyi kabaru badundirgol yo tiɗalaji arandi le golleji martingol kabaru wakkati joni kabaru kulol nyaw odun ana beedi hen kabaru denaago haddobe yimbe le yaltude e wakkati yokaji hakkeji martinobe kabaru ana hani renede kanyi faabede dun yata cagal bamtare kebe ana hani dun gede sariyaji jingowo martinobe kabaru faabe kambar mun Sisili hejo hikka anado martinobe kabaru golla tawe e kadaka na e kulbinaka anahani martinobe kabaru ndara e bawde mabbe ande gollende kalamu o hani daranade e kabaru yiware gollende lilabal kayli sariya
alan kenyan tati lewru mendu wonno nyaloma adna kejanado yottininde kabaru no yitire le mali journalist en anajogi tidallaji kewdi hono rafi bawde rafi janginade na du kulbina ji sini do bamago do tidallaji di potanum fu hewde ale e region ngaji di kayi ana hewi sanne don nokko be journaliste en kolitiwide be ngalanum fu bawde lengo hello min kala hala kabaru hono halde no yidir worri sini ayalti do bamako do faabidure ne fam keden mum min sende be alisisa
Gila watu basiji hitane 2012 golle martiningol kabaru farati ana hen le sahal leydi mali kambar rafindenagu gondo le nokkule de martinobe kabaru ana hulmine satu fu yodum modi botandina martinowo kabaru gawo holiti wide
hulmingol himbe gonga le hitane 2016 mi sutama gollidido an a radio ada jetoro malik aliou kayndu sutama fiam mide andi won yimbe jodi be sana tay ko ene gondi hedade ko kalan numero di an telephone di kaldami fu ana wondi hedede mi de wondi haybede ngadu hata kan wadde golle
ti tala goddum dun e wi tandina yo hebu golla kabaruji
ni kumpitin ta kala yafir kanan ko be jabata halde mi de jogi ti talaji mo bangal hedde kabaru ngaji labudi
e wi alasan mayga kejado irtel gawo yo buri fu rafi kebe kanyi torraji goddi martinobe kabaru gondo le region o hani huntande hore
kina dabereji bangal renude yimbe jottinobe kabaru be beide be kana hittinere caggal wattu fuso wonti dala gondo to yimbe jottinobe kabaru be noddete ngaso ti dala o yabbi kede be jeggititte kina yimbe jottinobe kabaru ngaji di keddinele golleji mu en
yo dundun woni hakkille Abdoulaye Sagara kejado irtel sigu e wi makko ana hani martinobe kabaru totte hakkeji mun yo hitane 1992 suru sariya leydi mali jo ini sariya pawido do bamtare martinobe kabaru ka dubi nogay e jeddi tiagal mun joni honjotobe hewbe anan jeddondira du kabaru tabugol mun
studio tamani yo pabal lamu leede Suède Danemark Suisse e fedde leede Europe
grave kabaru ngondi le region ngaji men de himbe yoro so anan gondi hokkede ndiyam mere mere ndiyam ceni dam dum fuddi illa talatar jabenende e dum fawi dogulde ji faabar jamare de ko hore ju leydi men ende wi wadan do walde himbe e sakkade nyaw covid 19 hore be somaje kulti wiide njoddi facture do no ko rubinaaji ri buytete le ndu lewru sakira be kalbi kabaru ka kedde hedaade yewtere faabande landrum manda wodi wassalam